Sauti yako kama ya wema umenibamba kama Jay kwa Ariana. Oh baby mama, baby tell me, tell me, usisite, usiogope, nieleze tu. African beauty mama lishe,
mama lishe, mama lishe.
African beauty mama lishe. Shuguli yako inafanya uwe bize. Napata wivu muda wote uko bize. Usiku hutu kae tujadili aise. Wasi wasi moyoni umetawala bebe. Usidhani kama nakuzingua, no no. Nipepele mapigo yangu yende slow.